ebati eyo trone lipita
eyo trone eyo
trone
I'm DJ Yuki.
Kavesha kapanda juu ya meza
Kukurune
Anavyo kata wana mambo anayaweza
Rosa
Anavyo cheza
Kukurune
Anajipwaga kama pweza
Rosa
Uno nalielekeza
Kukurune
Anajirudisha magereza
Rosa
Nyashi na nyashi nyashi na nyashi yo
Kashi yo
Miuno ya mwendo kasi na kasi yo
Kasi yo
Tatunza malaki laki masali yo
Sali yo
Apeleke wapi jamani? Kinondoni?
Ah!
Yeah.